Esigwa eruno ebyarubiya biba byaruvanyuma aho manyira kwagala zembalabye magije mpiteyo ngayakala omuntu lwakubarubiya ng'omukwano kuye kya busubuzi ayagala omuntu kumumalira bizibu bye nayo wange gwennina mayawuka kwabo kamwebase
ama webale okunjagalira mwavu gwange kamwebase gwe bameka olabeyo ngalo ezibu zetaseka nawe
olinjabulira mubwavu wembaddeko naye maama n'okuma nange n'omumyale tukola siikulabye ennaku obonyebonye ekimala maama n'okuma nange n'omumyale tukola siikulabye ennaku obonyebonye ekimala
Kalira mwavu wange kamwebase gwe bameka olabeyo ngalo ezibu zetaseka nawe naye bw'ogenda na mbeera maama n'otetenkanya ekibaawo kwe kyekimala kulayirira nange
satuka munange chimanye echintu wesikwa chabula mu bantu obukumi kiriza nabo wabula mu bantu bagalalina ntyo mwavu bamenya nyo naye mama nomubira mama tumvuma mpwe munanga tanjireka mama tonyuma osana kusasula osana kwebaza webale
mama webale okunjagalira mwavu wange kamwebaze gwe bameka olabeyo ngalo ezibu zetaseka nawe
Kambere nawe, mera nange,
urayirira nange sikureka.
Kambere nange mi. www.mp3ugandanmusic.com.